Exclusive.
Yeah. Busy boy. Yeah. Moyo. Yeah. Moyo. Kaenda waenda. To China, South America, Conce, Unam Vega. Come out, Sasita, and the Waker. Cause you go in the Osaka in the Waker. Eh, and you were bossy. Drama full on a Sujama Banki. Come out, put you, Jemusho, and a lossy. Who end an amendo, Jose, but do not my bossy. Who's a busy Osaya Waker? We end up in the way. Kaenda waenda. Kuli begu bwelela. Kaenda waenda. Kuli begu bwelela. Ukali moyo jago we. Ukali moyo jago we. Ah, ukali moyo jago we. Ukali moyo jago we.
Kaenda nishi kwa si la drama zako za si la femu yako ya si la na nzeru zako za si la zibaka life ni kamozi chimozi misozi kulira ni ngozi lose pala uka futi story lako chimozi pangako matwizi we free zefyo nebo namo namo life ni kamo 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 ukukulira awete no more we push we need more so manga nyumba ngena mo gula moto kenda mo vufale fako chinjamo kumanda gulipe na miromo yo.
Kaenda waenda, kuli begu bwelela. Kaenda waenda, kuli begu bwelela. Ukali moyo jago we, ukali moyo jago we. Ah, ukali moyo jago we, ukali moyo jago we.
Exclusive from Pitbull.